Bwana amekuwa ngome kwangu, tena Mungu wangu mwema. Rádio Rock Brown.